ameni bamba bamba. Nasema moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Dada vipi, nani zurika, kila unapopita hiyo shingo itapinda. Nokini ita sita dinda. Kwa nini wewe tu hakuna mwingine? Ni wewe tu vile ukisheki wanipa hiyo fuga, you know. This must be true. Hata nikiba with my fattest crew. Ukipita lazima tutaweka mikono juu. Base, base, base. Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda. Usiogope ni Habib na Manga. Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda. Usiogope ni Habib na Manga. Nasema moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Vipi dada, jina langu ni Manga. Ride bado hot, ride bado za bamba. Na kucheki juu paka chini. I like it more what I see. Baby girl, do you feel me? Kutoka the first time nili kucheki, nilijua you be mine, nikiamua. Umeni bamba, na kukupata ntafanya chochote unachotaka. Usiku silali, chakula sikuli. Wote wakutaka ni adui. Umeni shika, na nina sita kila unapopita. Na siwezi nyita, mundio mwanzo. Mambo bado, haters wote wako songa kando. Undio manzo, mambo bado, haters wote wako songa kando. Nasema moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Moyo wa dunda, roho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita wanipa hakcho fever fever. Hakcho fever fever. Sijui nini wanipa, lakini vile wanipa ya shika.
Wanipa fintiva,
nasema moyo wa dunda, roho ya